DaCimSafi.com.
Hey, the magic of Google Voice.
Bestie sound the family.
Taban, misijiwezi. Furaha imepotea, huzuni imetawala kwa sababu ya mapenzi. Alivyosema nanipenda, alivyosema tonitenga, alivyosema nanipenda, nikasahau nikutenga. Inachonimiza kani bwaga kizembe, mami baya poi hata nimeze vidonge. Yanafanya panzi mina zidi unyonge, na vile mestata zina nipa na wenge.
Vitu vyangu kampa mai wake, haijatosha kani paka matope. Eti anasema nisio shida zake, hata nikipa yepo hatu amenia.
Leo na yaitia mapenzi. Ifugusa
sagodi nitete, nipate nafu mana sijiwezi. Minaweza kusame ila kusahau hapa na siwezi.
Zile hali dari ndo zilizo nichanganya.
Supporter G from base.
Mitoto ya amani, Buguza umeshindikana.
Wango makali kutoka kwa DaCimSafi.com.